tugende baina gache uwa wunde taro ne nyombo biwede bege down ya kina yetu ide mpiti raje ni fane karo baga meti no ni solo keri kusa suzanga musolo eya jando besta ya sarate tusimute 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 abatumanja basanze tusimuse
osobola okuyimba wali kodinga koda oba otandika butandisi wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna kankwanjulire aba Katoos Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters manye kindeke ki mixing mastering hop awo twasukka jangu leero tukole musika alina sound omulungi ku bbeeyi y'enseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obukingo nakulonga bukyali oba otuteire ku studio yaffe Makingi
katubanjulire aba Katoos Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebituukaganye n'omutindo ku bbeeyi y'enseko obuseko oyagala soft copy oba hard copy kyakupostinga ku Facebook oba Instagram olina mbaga kwanjula bafide patizi mukolo nandiki bafude ku noti musanvu noti mukaga mwenda nyamunana tano musanvu mwenda kulwa ebifaananyi ebirungi